Ndipo Mulungu anakwaniritsa malonjezano ake kwa Abrahamu. Ana Abrahamu anakhalanso ndi ana, ndipo unakhala mtundu waukulu otchedwa Aisraeli. Mulungu anawapatsa ana Aisraeli malamulo okuti adziwatsatira, komanso kumulemekeza nawo. Sanango apatsa malamulo kokha, komanso amawayankhula kudzera mwa aneneri. Mmodzi mwa aneneri amene Mulungu anawagwiritsa ntchito ndi Samueli. Mulungu anatuma mneneri Samueli kwa munthu wina wotchedwa Jesse ku Betlehemu. Ndipo Samueli anachita chimene Mulungu anamuuza. Iye ananyamuka ndi kupita ku Betlehemu, kumene akuluakulu a mudzimo anamulandira koma mwa mantha. Anamfunsa kunena kuti kodi mwabwera mwa mtendere? Ndipo iye anayankha kunena kuti inde ndabwera mwa mtendere. Ndabwera kudzapereka nsembe kwa Yehova. Mudziyeretse, mudzipatule kuti tidzaperekere nsembe limodzi kwa Yehova. Ndipo Samueli anayitananso Jesse ndi ana ake kukapereka nsembe. Neneri Samueli adayembekezera kuti Mulungu asankhako mmodzi mwa ana amene Jesse anampatsa chifukwa anali wooneka bwino. Ndipo Mulungu anamuuza Samueli kuti ine sindimayang'ana mmene anthu amaonera, chifukwa ine ndimaweruza za mumtima wa munthu. Anthu amayang'ana za mmene munthu amaonekera kunja, koma ine ndimayang'ana za mumtima wa munthu. Ndipo Samueli anamfunsa Jesse kunena kuti kodi ana ako ndi omwewa? Ndipo Jesse anayankha kunena kuti iyaye. Kwatsala mmodzi wa onsewa wang'ono amene alikupusa akuyang'anira nkhosa. Ndipo Samueli anamuuza Jesse kunena kuti atume munthu akamuyitane. Atabwera naye Davide anali wamaonekedwe wokongola. Ndipo Mulungu anayankhula ndi Samueli kunena kuti ndi ameneyo mudzodze
khala mfumu.
Ndipo Samueli anatenga chikho cha mafuta ndi kudzodza Davide. Ndipo mzimu wa Mulungu unayamba kuntsogolera Davide kuyambira tsiku limenelo. Ndipo Samueli anabwerera kumene amakhala.
Patatha zaka zingapo Davide atadzodzedwa kukhala mfumu,
Mulungu anayankhula ndi mneneri Nathani zokhudza Davide kuti ndinakuchotsa iwe kuchoka kubusa kumene unali ndi kukusankha kukhala wolamulira anthu anga Aisraeli. Ndinali nawe kuna kulikonse kumene unali. Ndinakumenyera nkhondo ndi kugonjetsa adani ako pamaso pako. Ndidzapanga dzina lako kukhala lotchuka kuposa mayina onse amene anakhalako ku dziko lapansi. Iwe ukadzamwalira, ndidzadzutsa mmodzi mwa ana ako.
Banja lake lidzalamulira mpaka na kalekale.
Ndipo Nathani anapita ndi kukamfotokozera Davide zimene Mulungu anayankhula. Davide atamva zimene Mulungu anayankhula kudzera mwa Nathani,
anadzichepetsa pamaso pa Mulungu ndi kunena kuti, ine ndine yani Ambuye, ndipo banja langa ndi chani kuti mundichitire chinthu chachikulu chotere?
Mulungu, mukwaniritse malonjezano amene mwapanga ndi mtumiki wanu ndi nyumba yake. Ndipo muwapange malonjezano anu kukhala okhazikika.